Inza nga bavunaanyizibwa ku nsonga z'ebyenjigiriza mu disitulikiti y'e Kabale w'owulira bino nga batubidde n'abamu ku basomesa agattako n'abakulembeza b'amasomero banono nga baali babakyusa okubazza ku masomero amalala oluvannyuma lw'okukola obu lw'abayizi baabwe okukola obubi mu bigezo ebyakamaliza eby'ekibiina eky'omusanvu ebyatuulibwa omwaka oguwedde 2025 kakati kino kiddiridde ebigezo bino okukolebwa obubi oludda olwo ne kiwaliriza abakulembeze mu kisaawe eky'ebyenjigiriza oludda olwo okukakana okubakulira amasomero gatako n'abasomesa abamu ne babasindika mu bitundu ebimu bagende bakakalabizeeyo kyokka ate ekibabuuseeko okulaba nga ne gye basindikiddwa baagaaniddwa kakati okusinziira ku alikoda okuva mu disitulikiti eyo ey'e Kabale ziraga nti ku bayizi 1347 banono nga be baatuula ebigezo eby'ekibiina eky'omusanvu ebyakamaliza omwaka oguwedde abayizi 2019 baayitira mu ddaala lisooka abayizi 1838 bo bayitira mu ddaala eryokubiri abayizi 773 ne bayitira mu ddaala eryokusatu abayizi 373 bo bayitira mu ddaala eryokuna so ng'ate abayizi 206 bo baagwa n'enkona n'enywa ate abayizi 58 bo tebaalabikako kino nno kiba kiraga nti waliwo okuddiira mu nkola ey'ebigezo bino bw'ogeraageranya n'omwaka ogwa 2024 mu bigezo bino nga ku bayizi abaatuula ebigezo ebyo 1325 oludda olwo abayizi 2057 bayitira mu ddaala lisooka ate abayizi 1906 ne bayitira mu ddaala eryokubiri abayizi 7 ne bayitira mu ddaala eryokusatu abayizi 174 bayitira mu ddaala eryokuna so ng'abayizi 19 bo baagwa n'enkoona n'enywa ate abayizi 51 tebaalabikako kakati okusinziira ku avunaanyizibwa ku byenjigiriza mu disitulikiti y'e Kabale Moses Bwenje Tumwejuche avuddeyo n'ategeeza nti okukkakkana n'okukola obubi mu bigezo ebyakamaliza eby'ekibiina eky'omusanvu ebyatuulibwa omwaka oguwedde kye kiwaliriza ab'obuyinza okukkakkana kubamu ku bakulembeze ab'amasomero ngatako n'abasomesa abamu okubakyusa bagende bakakalabize mu bitundu ebirala.
We have complaints from foundation bodies, from parents rejecting most of the head teachers. Actually, we don't know where we shall put these, all these rejections. Because after looking at the what? The results. We already had some complaints, but now they have just confirmed after looking at the what? The performance. On absences, we also want to make sure that the head teachers, and I want you to support me, we reduce the rate of alcoholism among the teachers. Our students, they are also becoming men, they are increasing. The number of drunkards are increasing. They are even addicted to alcohol. They cannot what? They cannot work. They cannot teach. Now where do you want me to take you? Do we have schools which need drunkards? Do we have schools that need drunkard teachers?